Alex. Mila Chicago too. Yes. Baby, najua wewe ni mtamu kuzidi asali. Baby, kitaka kwenda kila leni panda gari. Ukifata vitu viwili maishani utafika mbali. Cha kwanza kusonga mbele, cha pili kusonga ugali. Shemeji unalonia wivu, how are you? Kitaka stembe na dadako, kamkate miguu. Yena nita bei, mina mwita buu. Na ukinikuta na mbandua ujuali mpaka super glue. Baby, we kifaa, unajua kukata kiuno, haujui kukata dama. Baby unabala, yani mbaka omba omba wa mjini wanaomba msama.
Mi amor, hapa nilipo najuliza nkuita jina gani eh? Mon amor, eti nikuita jina gani hani we. Mi amor, hapa nilipo najuliza nkuita jina gani eh? Mon amor.
Unavyonipa never seen before. Wengine wanini? Oh la 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 la. Never seen before. Twe wote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinga, uwe mwamvuli. Mikwako tabani, nishushe mabani. Yeah, yeah, yeah.
Mi amor,
hapa nilipo najuliza nkuita jina gani eh?
Mon amor,
eti nikuita jina gani hani we.
Mi amor,
hapa nilipo najuliza nkuita jina gani
yeah. Mon amor.